UK Studio Music.
Mi sister Zambia. Echalo muntu wandi.
Na bambule. Hey, hey, whoa, whoa.
Exclusive from
Afrofy.com. Chikwati cha festi chenze china kanga. Wenso lila muzuwa na usiku. Kutwi akuvuti sa chepati si masiku. Kulipe mwamuna we sanka la panyumba. Every time oni kumowa na mahule. Dine mufana zaka ni paisa na hezi. Olo ni kakwe kumagani zona bipi. Vazona unachoka kuchikwati. Unalapira suzaka ngena mofuti. Mayezi yanapita weka futi. Unamupeza mwana lume wachiku watati. Alimachua na mutima wachikuku. Haniko ndaza nisungira na mwana. Lelo futi atuchoka kuchikwati. Mwamuna wako nwasi mazari stingi. Ah, sister, utala musana.
Upeza mwamuna iwe ya nina bose.
Utala musana.
Mwakwanina iwe sister nina bose. What you get, sister wanga. What you see is what you get.
Sister wanga ni chani vama dilama. Hapa peve suzangala uzinama. Hendia kunyumba, hendia kasunge chewana. Uchoka kuchikwati singa nionakana. Langana wana reputation ye uzasunga. Kutuna bara kuwamuna wosiana. Hawa wantu ni wamuna siwangeli. Kulivizende vichakorwa valasti. Waka manomo na zeru za majangi. Suzamu peza mwamuna aristreti. Haliensa lina chiwanda chake. Hosa lila sister wanga tekanya. Endia kunyumba, endia kasunge chevana. Vazo ono funo choka kuchikwati. Mwamuna wako nwasi mazari stingi. Ha, sister, utalamu sana.
Upeza mwamuna iwe ya nina bose.
Utalamu sana.
Mwakwani na iwe sister nina bose. Venangu bali na ndalama. Venangu ndalama bali be. Venangu zelu bali nazo. Venangu zelu muli be. What you see is what you get. Sister wanga. What you see is what you get. Arabe baba tila chaka nani upwete. Eyako kene paku boko. Kukasha temando. Suza mupeza mwamuna o kwani. Awe mwamuna aliense ya mafuni kachansi. Happiness ni trayola. Osunga muzake zazi wika. Love is unpredictable. Kwa mene chokera siti wika. Awe awe jima chinga mwamuna. Ni love ya mene umupasa. Siste umupasa. Siste sister
utalamu sana.
Suza mupeza mwamuna iwe ya nina bose.
Utalamu sana.
Mwakwani na iwe sister nina bose. Venangu bali na ndalama. Venangu ndalama bali be. Venangu zelu bali nazo. Venangu zelu mulibe. What you see is what you get. Sister wanga. You see it's what you get.
Utalamu sana.
Suza mupeza mwamuna iwe ya nina bose.
Utalamu sana.
Mwakwani na iwe sister nina bose. Venangu bali na ndalama. Venangu ndalama bali be. Venangu zelu bali nazo. Venangu zelu muli be. What you see it's what you get. Sister wanga.
Exclusive from Afrofy.com.
K Studio Music.